I roto i taku wā, hei kaia ko i mua i tēnei mahi porangi te kaingi reihua, engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaia ko mo koni te tekau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i konei te tai tokerau. Ko tētahi o ngā momo mea hōhā ki ngā rangatahi, ko te pōhēhē o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātou ke e hakatau hiaha wō rātou hiahia. Mā mātou ke e hakatau hiaha ngā mea ka pai ki atu mō rātou. He ihu mane a te hunga tai tamariki nei. Mōhio pai rātou ki wō rātou hiahia. Ka āhei pai rātou ki te āta tatū i ngā momo tūraru matatini ki e nō reira. Ko te mea nui ki i roto i ngā kōrero katoa mō te rangatahi, ko te hakarongo ke atu ki a rātou nei. Ka hoki hoki ai ki ngā kōrero a taku karani māma nā te atua ahau i homa e rua ke ngā taringa kia kawe e pisai atu. E rua ke ngā kanohi kia kaha ke atu te mātakitaki, engari ko tāna ko tahi noiho te waha nō reira. Me nui ke atu tō āta mātakitaki, tō āta hakarongo i tō kōrero. I roto i taku mātakitaki atu i ngā rangatahi i konei, i taku hakarongo atu ki a rātou. Ko ngā momo aramahi, ko te taha ki ngā huarahi anō ki te tahi mea nui. I te mea mena he taitamariki koe e noho ana ki te kai kohe kohe nei, e hari i te mea he nui ngā mahi e wāte ana ki a koe. Ne? Nō reira, mena me puta koe i te taone nei, kia haere ki te tauwhanga āreipae, ki ākarana, ki wai ki hea ke atu taone rauni ki te whaiwhai i te mātauranga i te tahi aramahi. He aha te mea ka noho hei maunu kia hoki hoki mai ai ka taua rangatahi ki konei. Ko te mea tuatahi mo te nuinga o ngā rangatahi i konei i tēnei rohe, ko te hakapapa e kore taea te karo ko tēnei mea te hakapapa ki ngā tūranga waiwai, ngā ūkaipō, ngā papakāinga i konei. Nā, hea ha i muri i tērā te mea ka karo i tana hoki hoki mai ki konei. Tērā pia ko te whaiwhai whare, tērā pia ko te whaiwhai